Na noga sana ukishushia na soda Vipaja paja weka viwiri usinipe kimoja We play dundo watu tucheze isi kuturingoja Iyo mitindo ya ngoma zako DJ unakosha Kiparangoto, cheza jasho likutoke Kama ukipata moto, washafeni ujipepe Kama uiwezi isho, ukichoka jiondoke Sisi tunakisha popo, paka jua litukute Nafasi bado ipo, niongezewe wali Mpishi utatisha sana, kitia kachumbali Mpigie Filipo, leo siri ugari Huko bana vaibu sana, kira kitu mambo shwari we Shere, 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 imenoka Oya ipati, pati, pati, imenoka Shere, 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 imenoka Oya ipati, pati, pati, imenoka MC Paisha Watu jue umundani Tutakutunza tano tano kumi kumi Mpiga picha niweke pozi gani Sitoke chicha nikabandike ukutani Kiparangoto, cheza jasho nikutoke Kama ukipata moto, washafeni ujipepe Kama uiwezi isho, ukichoka jiondoke Sisi tunakisha popo, paka jua litukute Nafasi bado ipo, niongezewe wali Mpishi utatisha sana, kitia kachumbali Mpigie Filipo, leo siri ugari Huko bana vaibu sana, kira kitu mambo shwari we Shere, 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 imenoka Wea ipati, pati, pati, imenoka Shere, shere